bakunzi ba Radio Shakwe, shuti zacu banyarwanda banyarwandakazi turabasuhuje. Iyi mwumva ni Radio Shakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, ivugira Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Paris mu Faransa, Geneve mu Suisse ni Helsinki muri Finland. Uyu munsi turi ku wa mbere itariki 20 Kamena umwaka w'2021. Dukomeje bya biganiro twahaye inyito inkundura yo kwibohora kumwirabura. Uyu munsi turabagezaho igice cya 10. Nkuko mubimenyereye muri ibi biganiro, abatumire bacu n'abasanzwe hari Bwana Blaise Nicyo Rivera, akaba na Dr. Nkiko Nsengimana. Ndagira ngo mbanze mbahe ijambo basuhuze abatwumva. Urahura komeye Blaise Nicyo Rivera.
Nakomere cyane, ndabasuhuje n'abagenzi bacu batwumva, ndasuhuza kandi n'abayoboke b'ishyaka ryacu n'abanyarwanda bose bakurikirana ibiganiro byacu hirya no hino. Bose ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro. Mukomere.
Komera, urahora komeye Dr. Nkiko Nsengimana.
Uraho muvandimwe Musangamfura, ndagushuhuje nawe Nicyo Rivera Bless. Shuhuje abarwanashyaka b'Ishakwe, shuhuje abakunda Ishakwe, shuhuje abanyarwanda, shuhuje n'abakunda abanyarwanda, shuhuje bantu mwese muharanira kwibohora kwa Afurika.
Murakoze cyane rero kwitabira ubutumire muri iki kiganiro. Ndagira ngo mbere yuko dutangira kino kiganiro cy'uyu munsi igice cya 10, hari ikibazo nabonye batwandikiye ku kiganiro twatambukije ubushize, ikiganiro igice cya 9. Batese kandi ni ikibazo n'ubundi twigeze kugenda tuvuga inshuro nyinshi, batese mujya muzirikana ababumva ibyo kubohora u Rwanda murabiretse, mugiye ku kubohora Afurika, kubohora umwirabura, nibyo bibarangaje. Murabivugaho iki Blaise Nicyo Rivera?
Murakoze cyane. Ni byiza kongera kugaruka kuri icyo kibazo. Ni byiza kandi rwose ko abatwumva n'abanyarwanda bose bacyumva bakakizirikana. Byumvikane ko umunyarwanda mbere yo kuba umunyarwanda ni umwirabura. Byumvikane ko ibibazo umunyarwanda ahura nabyo nk'umunyarwanda ni nabyo abirabura bahura nabyo ku isi hose. Aho umwirabura ari ku isi hose ahura n'ibibazo by'umutekano, by'ubukene, byo gutotezwa. Mbese nuvuga ngo umwirabura yabaye nk'ikintu cya ruvumwa, cya igicibwa, umuntu uwo ari we wese yogeraho uburimiro uko abishatse, cyane cyane iyo ari umuzungu. Twibutse kandi ko abantu babajije iki kibazo wenda bagombye gusubira mu biganiro byo twakoze kuva tugitangira, kugira ngo bumve ko iki kibazo turiho, iki kiganiro turiho ni ikiganiro kerekeranye n'amateka maremare y'abirabura, kuva mbese umuntu yakwigaragaza kuri iyi si kugeza uyu munsi no mu bihe bizaza. Umwanya wacu w'umwirabura ndetse w'umunyarwanda muri iyi si uyu munsi n'ejo hazaza ni uwuhe? Nibyo tugerageza kwiga muri ibi biganiro turimo gukora. Ntabwo rero twirengagiza ibibazo by'umunyarwanda, ahubwo turagira ngo umunyarwanda agerageze kugira ibitekerezo, imyumvire n'imibonere byagutse bitarangirira gusa ku mukondo we, ku izuru rye, kubera ko ntabwo u Rwanda sakarwa. U Rwanda nta kintu ruvuze na gatoya mu urebye nuko isi ingana. U Rwanda ni akadomo, nta nubwo rugaragara. Umunyarwanda rero yagombye kumva ko mbere y'ukuba umunyarwanda ni umwirabura, na mbere y'ukuba umwirabura ni umunyafurika. Ko ibyo bintu rero hari umwanya bimuha muri iyi si. Ntabwo ashobora guharanira kwibohora nk'umunyarwanda igihe abaturanyi be hirya no hino umwirabura aho ari hose haba muri Amerika muri Brazil muri mu Faransa mu birwa hirya no hino undi mwirabura aboshye kuko igihe hari undi mwirabura aboshye aho ari hose aho bizatinda bihere nawe bimwototere bimugireho ni nako byagenze twibutse ko gutera Afrika no kwikoloniza ntabwo byatangiye muri 1890 na kangahe abazungu bagera mu Rwanda uya byatangiye mbere yako byatangiye muri mu kinyejana cya 15 twebwe bitugeraho mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 kubera iki kubera ko mbese mu gace dutuyemo mbere yuko abazungu batugeraho n'abarabu ntabwo ayo makuru bare bayafite ntabwo bigeze babyitaho ariko abateye Afrika bo barakomeza barotota barotota kugeza batugezeho baradukoloniza no kuvuga ngo iyo ayo makuru aba yaratugezeho mbere y'igihe noneho tugatangira kwisunganya n'abandi banyafrika kugira ngo twirwaneho nta muntu uba waradukoloniza urumva rero ko abo bantu rwose bakibaza ibyo bibazo ni abantu bagitekereza mu buryo buciriritse cyane batarumva aho isi igendigana aho ivuye naho iri uyu munsi ku buryo ni bamwe muri abo bantu nyine n'ubundi bashobora ejo bundi kujya gutya bagasubira mu bukoloni cyangwa nabo ubwabo bakazana ubukoloni mu Rwanda no muri Afrika batabitekerejeho cyane nuko rero uwo muntu rwose wabaje ikibazo yumve ko ntago turimo kwirengagiza u Rwanda no kubuhoza abanyarwanda ahubwo tujya ngo rwose buri munyarwanda afunguke mu mutwe yagure imibonere ye imibonere y'u Rwanda y'umunyarwanda y'umunyafrika y'umwirabura y'isi yagure mu bitekerezo bye yumve ko ibibazo afite bitamureba wenyine abisangiye n'abandi birabura cyane cyane kuri y'isi ko adashobora kwibohora bagenzi be abaturanyi be abavandimwe be nabo bakiboshye ntabwo bishoboka ni cyo ngicyo wenda nabivuga ahubwo bibaye ngombwa umuntu yakigarukaho mu biganiro biri imbere
urakoze cyane ibisobanuro utanze ni byiza cyane ku buryo ndumva ku ruhande rwanjye nta n'icyo nakongeraho ndetse nari guha n'ijambo Dr. Nkiko ngo agire icyo abivuga ariko ndumva nabyihorera kubera ko urabisobanuye mu buryo bwumvikana neza reka rero dukomeze iki ni igice cya 10 cya bya biganiro twahaye inyito inkundo yo kwibohora kumwirabura mu gice cya 9 twabagejejeho mu kwezi gushize nagira ngo yena nze guha ijambo Blaise nicyo nibera twibutse incamake rwose nto cyane ibyo twavuze mu gice cya 9 hanyuma muri iki gice cya 10 turaza kuganira ku muryango umwe bwa Afrika ishingwa ryawo n'imikorere y'uwo muryango mwikubitiro muri za 1963 ariko mbere yuko dutangira iki gice cya 10 nagira ngo Blaise nicyo ribera afate nk'iminota 2 atwibutse mu ncamake rwose ibyavuzwe mu gice cya 9
murakoze cyane nihuse cyane rwose ubushize twarebye muri iyi nkundura yo kwibohora kw'abanyafrika no kubaha no kubaka ubumwe bwabo twabonye uruhare rw'abahanzi abanyabwenge bagize muri iyi nkundura nyine twabonye ko nk'abantu b'ingenzi rwose bagize uruhare ku ruhande rw'abahanzi n'abanyabwenge harimo n'amashyirahamwe cyane cyane nk'amashyirahamwe y'abanyeshuri twarayabonye nk'amashyirahamwe yitwa FEAMF ku ruhande rw'abanyabwenge hari nk'abantu nka ba Cheikh Anta Diop nka ba Teofilo Obenga nka ba Franz Fanon abo bantu bose ni abantu banditse ibitabo bikomeye cyane rwose abatwumva ni aba gira inama yo gushakisha amazina yabo muri Google bazahita babona ni ibitabo banditse ibyo bitabo bishake babisome kuko ni ibitabo ni ibiryo byiza ku bwenge ku mitekerereze yacu buri wese yagombye nibura abashishikajwe n'ibiganiro byacu abatwumva bagombye gusoma twabonye rero uruhare bagize mu nkundura abanyafrika barwanye mu kwiyubaka kugeza nyine oyiwa yubatswe ishyizweho akaba uyu munsi ariyo tuza tugiraho ikiganiro byumvikane ko ntabwo ari ibintu byari byoroshye igihe cyose bagerageje kugira icyo bakora babashyizemo ibihato muri iyo nkundura yabo ni naho havuyemo abantu bakomeye cyane nyine nka ba Nkuruma nka ba Lumumba ndetse ndumva twarasujirije ku yicwa rya Lumumba nyine yishwe na bagashaka buhake kugira ngo byumvikane ku buryo bitari byoroshye kurwana iyi nkundura nakwibutsa ikiganiro kigeze kuba hagati ya Ufete Boigny na Nkuruma aba bagabo bombi bakaba mbese bari batandukanye cyane mu myubakire ya Afurika kubera ko Nkuruma yashakaga Afurika rwose yigenga ku buryo bwuzuye icanye kubiri n'abakoloni n'abagashaka buhake mu gihe uyu Ufete Boigny we yashakaga ko Afurika iguma mu maboko y'abagashaka buhake n'abampatsi bihugu. Umunsi umwe rero Nkuruma nyine yagiye kumusura kugira ngo baganire nyine ku kazaza ka Afurika. Noneho baza nyuma y'ibiganiro bagiranye baza kugirana ikiganiro mbwirwaruhamwe. Muri icyo kiganiro Ufete Boigny we yatangaje ibi bikurikira avuga ati "Yewe nahisemo ubucuti n'ubuvandimwe n'ubufaransa." Noneho Nkuruma aramusubiza ati "Juti yanjye wahisemo inzozi n'abaringa kwishyira ukizana n'ubwigenge biza mbere uburinganire n'ubuvandimwe bikaza nyuma." Noneho Boigny asubiza uyu nguyu Nkuruma ariko mbese abwira abari muri iki kiganiro mbwirwaruhamwe babumvaga aravuga ati muri abagabo muratwumva ni mwebwe mbese muri abagabo b'intangiriro y'inzira dutangiye turimo mbese hari ikintu ubungubu kikaba ari nk'umuhigo uri hagati y'intara ebyiri cyangwa y'ibihugu bibiri no kuvuga ngo imwe yahisemo ubwigenge no kuvuga Ghana indi yahisemo inzira itoroshye yo kubakana ibyo yitaga metropole no kuvuga nyine n'abakoloni kubakana hamwe umuryango umwe w'abantu baringaniye mu mategeko n'ibyo basabwa urumva ko ni ibintu byo kurimanganya nta hantu na hamwe umuja yigeze aringanira na sebuja nuko arakomeza avuga ati ubwo buri wese azaca inzira ye mu bwubahane hanyuma mu myaka icumi tuzagaruka tugereranye umusaruro wabivuyemo ni ukuvuga ku ruhande rw'abahisemo gucana burundu gucana ukubiri n'abakoloni n'abahisemo gukorana n'abakoloni ngira ngo kugeza kuri uyu munota ntabwo Ghana ntabwo Cote d'Ivoire irusha Ghana ubukungu cyangwa n'imibereho myiza cyangwa ni murabona muri Cote d'Ivoire habaye intambara ubutegetsi buriho uyu munsi ni ubutegetsi bwavuye mu ntambara nk'uburi mu Rwanda nyamara Cote d'Ivoire Ghana ntabwo yigeze igira intambara yagize coup d'etat rimwe gusa ariko ubu ngubu muri icyo gihugu demokarasi iraganje kandi ni kimwe mu bihugu ubu ngubu bimeze neza cyane muri Afurika haba mu rwego rw'ubukungu cyangwa bwa demokarasi n'ibindi ubwo rero na kunca makina arangiriza aho ngaho mbere yuko dukomereza kwishingwa rya rya Oyiwa. Murakoze.
Urakoze cyane, nagira ngo duhite noneho tugana ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi, no kuvuga igice cya 10 inkundura yo kwibohora kumwirabura igice cya 10. Uyu munsi rero nkuko nigeze kubivuga, turaza kuganira ku muryango umwe bwa Afrika, umuryango bitaga Oyiwa, ukaba ari umuryango mu by'ukuri washinzwe tariki 25 z'ukwa gatanu 1963, ushingwa n'umwami w'abami yitwaga umwami w'abami Emperor Haile Selassie wa mbere wo muri Ethiopia, kandi abari nawe uyobora uwo muryango icyo gihe. Uwo muryango nibutse ko nyine waje guseswa ku itariki 9 Nyakanga umwaka 2002, nyine ugasimburwa n'uriya muryango uriho ubu ngubu, umuryango w'ubumwe bwa Afurika uriho ubu ngubu. Ni ukuvuga mu Kinyarwanda nubwo tubivuga kimwe, ariko inyito zirahindutse ku buryo mu by'ukuri bisa naho n'ubutumwa uwo muryango wari ufite ushingwa mbere nabwo busa naho bwavuguruwe, nubwo Gashaka Buhake atigeze yemera ko Abanyafurika bashobora gushyira hamwe bakagira umuryango ukomeye ufatika. Nagira ngo rero no gutinda ku magambo mbanze tumaze umwanya tuvuga Dr. Nkiko atavuga, nagira ngo mbe ariwe mpa ijambo rya mbere agira icyo avuga nyine mu bijyanye n'ishingwa ry'umuryango w'umwe bwa Afurika, noneho dukomeza ikiganiro. Dr. Nkiko Nsengimana.
Urakoze, ndakumva. Ikibazo cy'ishingwa ry'umwe bwa Afurika muri 1963 nk'uko bivuze, iyo ubirebye ni ihuriro by'imiryango ibiri mu Afurika muri icyo gihe nyine, bamwe nk'uko mugenzi wacu Blaise nicyo ribera yabivugaga, abantu nka Nkuruma bavuga bati Afurika kugira ngo ishobore gukomera, umwirabura kugira ngo yibohore, nuko ibihugu bya Afurika bigenda hamwe bikazashyira hamwe ingufu zabo bikarema igihugu kimwe gikomeye. Hakaba n'abandi rero nk'uko yabivugaga ga iruhande rw'abantu nka Ofwet Boigny bavugaga bati twebwe icyo duhisemo nuko twumvikana n'abakoloni baduhaye ubwigenge, noneho tukazakora ubutwererane Afurika dushaka kubaka nizaba yumvikana nabo. Murumva rero ni ikintu gikomeye cyane mu kurema uwo muryango. Icyo gice cya mbere n'igice cya kabiri ntaho bari bahuriye. Igice abantu nka Nkuruma nk'uko yabivuze, abo babita abantu bari muri groupe yitwaga ya groupe ya Moronvia ya Casablanca. Bari abantu rero baharanira nyine koko yuko Afurika yigenga. Ku isonga nyine hari Nkuruma, hari Sekou Touré, hari Guinée, hari Modibo Keïta wo muri Mali, nibo babanje bwa mbere igihe bashinga leta babonaga yuko yaba intangiriro y'ubwo bumwe bwa Afurika. Bashyiraho iyo leta yagiyeho 1961 yise leta iri hamwe ya Afurika. Abo bantu rero ni ikintu bo bari bashyize imbere, ndakeka n'igihugu cya Maroko nacyo cyari kiri mu babona gutyo Afurika. Yewe na Misiri bari mu bantu babibona uko nguko, kuko na Misiri icyo gihe yari yarashyizeho icyo bise Union de Republique Arabe Unie yari ishyize ya Misiri na Syria na Yemen. Nicyo gihe na Tunisia yari muri abo bantu muri ibyo bihugu nyine byashakaga rwose yuko Afrika iza ikomeye mbese kugira ngo nayo igire umwanya mu ruhando rw'isi abantu kuko bashobore kwibohora. Bashyiraga rero imbere nyine uko gushyira imbere nyine ubumwe bwa Afurika, bavuga bati ni ngombwa yuko no kwibohora mu gikoloni, bishyira imbere kuko si ikintu cyo kwibohora. Ni mu ba mbere baje kwemeza yuko rwose na biriya byo muri ya komite ya liberation yo muri Afurika yaje kuba muri Tanzania ari Nyerere wiyobora. Abantu bavugaga yuko Afurika kuko bagomba gushyiraho imbaraga zose kugira ngo Afurika yibohore kandi Afurika kuko ibe igihugu gikomeye. Kuko uko mugenzi wacu icyo Ribera yabivuze koko guhitamo ubwo ndavuga noneho igice kindi cya kabiri cyitwaga igice cya Casablanca cyari kigizwe cyane cyane na biriya bihugu bya 12 byahoze nyine mu bakoloni b'Abafaransa nibyo byari byari bigize nyine iyo groupe yitwaga groupe ya Monrovia. Iyo rero yarigizwe n'ibyo bihugu 12 byahoze ari iby'Abafaransa nyine Afurika y'Uburengerazuba. Haje kwiyongeraho Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Togo, Somali, yewe na nyuma na Ethiopia yaje kuza nabo muri abo ngabo, yaje kuzamo noneho na Tunisia, yewe na Libya iza muri abo bantu. Mbese bari bashyigikiye yuko Afurika ikorwa n'uduhugu atari igihugu kimwe gikomeye, gishaka kumvikana nyine na bamatsi ibihugu b'icyo gihe. Ibyo rero byatumye nyine rwose haba amanama akomeye ku ruhande rumwe kuri abo ba Casablanca bakoze amanama nk'abiri atatu kugira ngo rwose bashyire hamwe icyo bumva bahamya. Kuko nahoze mbivuga iyo groupe ya Casablanca nyine rwose bo babonaga yuko bagomba gushyigikira Afurika ikakomera nk'igihugu. N'abantu barwanyije bihagije ibyaberaga muri Congo Ababiligi barimo igihe bicaga Lumumba banga yuko na Congo igira ubwigenge. Noneho ukabona Ububiligi icyo gihe bwashakaga bwari burimo kuko Lumumba yaramaze kubananira nyine nibwo barimo no gushaka bati Kongo wayicamo ibice nka za Katanga na za Kasai bazikoramo riraka kugira ngo kandi nazo zifite n'ubukungu bwinshi bo bashakaga ngo zive muri iyo Kongo noneho bikomeze gutyo. Icyo gice cya groupe ya Casablanca rero rwose mbere y'uko izo nama umuryango w'ubumwe bwa Afurika utangira ubwo yakoze iyo inama yabo nyine ikomeye yabereye i Casablanca nyine niyo mpamvu yiswe groupe ya Casablanca ari Maroc iyitumije. N'abantu barwanyaga ku buryo bushoboka bwose nyine hari ibintu bya bibombe by'amabombe bikaze bya nucléaire bya bombe atomique bakoreraga muri Sahara barabirwanyaga. Ubufaransa rwarabikoraga bivuga rwose ko ibyo bintu bikwiye kuvaho. Ntibongeye kugira Afurika, ntibongeye kugira Sahara ahantu hitorezwa ibyo bibombe bya kirimbuzi. naho ubone nkeka ko n'icyo gihe n'abarusi ubwo nabo bavugaga yuko yenda mu gihe kiri imbere naho nabo bajya bakorerayo kujya kugerageza ibyo bibombe. Abo ba groupe ya Casablanca nyine ni abantu bari bashyigikiye ubwigenge bwa Algeria. Muribuka ko Algeria yaje kubona ubwigenge, yaje kurwanirira nyine ubwigenge guhera muri 1954, ariko nyine Abafaransa nyine ntabwo ntibigeze bashaka yuko Algeria nyine yikukira. Iyo ni groupe ya Casablanca rero abari bayiri ku isonga nk'uko nabavuze nabo ngaho. Groupe ya Monrovia rero ni iyo ngiyo nk'uko mugenzi wacu Micyo Ribera yarabitangiye yari inyuma y'ibyo bihugu byahoze ari ibikoroni by'Abafaransa. Ubuntu wari ubiri imbere cyane yari Wafuwe Tubwanyi ubirebye koko. Abo rero nyine bagashaka yuko Afurika bavuga bati ibintu bya panafricanisme twega ntabwo tubishaka, ibintu byo gukora Afurika ijya hamwe ntabwo tubishaka. Mu nama yabo bakoze mu kwezi kwa gatanu 1961 mu myanzuro bakoze ni ibyo bavuze ko rwose ibyo batabyemera, ko bashaka yuko barebana neza n'abagashaka buhake n'abakoloni, wabonaga ari cyo kintu bashyize imbere cyane bavuga bati buri gihugu kigenge kandi twubahirize imipaka y'igihe cya gikoloni ntizahinduke. Mu gihe nyine abona uze mvuga karewo muri Casablanca bo ntabwo babonaga ko kiba ikibazo cy'imipaka, babonaga ahubwo ari ikibazo kizatuma Afurika itazamuka ko nikomeza gutyo nta hantu izagana. Iyo nama rero ya Monrovia urumva ko yayikorewemo n'abantu ibihugu byinshi cyane, Ubufaransa bwabishyizemo imbaraga, si Ubufaransa gusa n'Abongereza nko muri Nigeria, kugira ngo Nigeria bayemerere kuyiha ubwigenge nuko abari bari ku isonga nakwita indongozi zo muri Nigeria by'icyo gihe nyine bari ku isonga kuko bayobora, bari bamaze kwemera yuko inyungu z'Ubwongereza zizakomeza gufatwa neza nk'uko mbere zari zifashwe mu gihe cya gikoroni. Urumva rero no muri Kenya muribuka ukuntu Abongereza nabo barwanyije abamaumau cyane bikomeye kuko bashakaga yuko Kenya izaba igihugu ahubwo Abongereza bazaba batuyemo. Ibyo bihugu rero by'ibikoroni Bwongereza n'Ubufaransa bwabishyizemo ingufu nyinshi ku buryo inama ya y'Ubumwe bwa Afurika ijya gutangira urebye imbaraga nyinshi wazibonaga kuri iyo groupe ya Casablanca. Ahubwo bigera naho Nkrumah bari batangiye kumushyira ku ruhande bagenda bakwirakwiza ngo niwe ngo aragenda ashaka gukoresha amakuru d'etat hirya no hino ku buryo na Guinea Sekuture icyo gihe nayo yari kandi bari inshuti cyane yatangiye kuvuga ati ibyo bintu ni ibiki, mbese Ghana isa naho itacyumvikana neza nyine na Ghana ku buryo tujya mu kurema umuryango w'Ubumwe bwa Afurika yenda nkaba mpagarariye kugira ngo na mugenzi wanjye nawe akomeze. Wabonaga igihugu cya Ghana kirimo kugenda gikora cyonyine kubera uko kuntu nyine bari bavuze ngo yuko urumva hari aho twize kubivuga rimwe ko muri Togo ko mu bantu bashakaga kuvanaho Silvanus Olympio Nkrumah nyine abirimo twaye tujya rero murumva rero muri uko kugenda Afurika igenda ijya kujya hamwe hari ibyo bice bibiri uko byagenye uko byagonganaga mu mibonere mu magambo make nabangarukiye aho ngaha kugira ngo mugenzi wanjye nicyo ribera nawe anyuzuze murakoze
urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana ariko mbere yo kukurekura nagira ngo nkubaze kubera iki ubwo bushake bwo kugira ngo ibihugu byishyire hamwe bibe igihugu kimwe kubera iki ubwo bushake bwazimire mu Kamuga ukagera nk'ifundi heze muri kiriya gihe cya 1963 kuko iyo turebye Afurika uko iteye ubu ngubu ndumva nta bihugu byishyize hamwe nibura ngo tube ngo hari ibihugu bibiri bitatu bine byishyize hamwe bikora igihugu kimwe nta na hamwe babigezeho kubera iki nagira ngo usubire nk'umunota umwe hanyuma tugane kuri Brazil icyo ribe
urakoze ariko urabona ntagana na Gine na Mali na Mali muri 1961 bo bari babigezeho igihe bashyiraho icyo bise Union des Etats Africains bavuga ati bizakomereza aho ngaho ariko niho nakubwira nti habaye ingufu nyinshi z'abakoloni zikoresha zishyiramo ingufu nyinshi kugira ngo kuko babonaga twari n'icyo gihe muri makeya hari n'intambara hagati y'Abarusi n'Abanyamerika ntabwo ari yari intambara y'amasasi igaragara igaragara nibyo bitaga ya ntambara ikonje gere froide barimo rero kugenda barwanirira yuko babona buri wese yigukana ibihugu bihagije icyo gihe hari ikibazo cy'ibihugu nyine bishaka kwigenga byo muri Afurika byo muri Aziya no muri Amerika muri guhera 1955 muri Bandungu n'ikibo bakavuga twebwe ntabwo dushaka kugira rwose aho tubagamira ariko abanyamerika cyangwa ariko barusi ariko haba koko imbaraga nyinshi zihagije kugira ngo mbese zise naho bahanganisha ibyo bihugu navuga byari bikenye bahangana n'ibyo bihugu bikize bahashyira imbaraga riraho cyane noneho nkuko nabikubwiye haboneka nyine ibyo bihugu bindi kubabwira bati mwebwe rwose iyo mirimo rye kujyamo si byo ati byiza ahubwo mwakura n'uduhugu ahubwo abantu bagenda bakurikira ubwoko bwabo cyangwa se n'ibisekuru n'iki bati ibindi babajyanamo barabashuka urumva abo bantu rero nibo babonye imbaraga bumvisha ukuntu barwanyije Lumumba kugira aho bamwishe hari za ntambara zo muri Gere ya Koreya habaye za ntambara zo muri Endoshine hari intambara yo muri Algeria n'ibindi byose ukabona amaboko menshi niho hajya habura abanyafurika kuko noneho bakomeje amateka nk'uko nicyo rewe yahoze abivuga ya amateka yo kugira ngo umwirabura kugira ngo umunyafurika yigenge kuva cya gihe nyine nk'uko byari byarubatswe n'abirabura bo kuva nyine muri Amerika nk'uko yabivuze cyangwa muri Zanti kugira ngo kuko babonaga bati kugira ngo umwirabura azakomere nuko rwose azibohora akibohora ku muzungu kandi kugira ngo bibohore ku muzungu nuko yaza ari igihugu gikomeye byaranze rero byaranze ba imbaraga nyinshi bagenda bashuka abo abanyafurika bamwe na bamwe babigenda muri ibyo babona ko ariho bafite inyungu kubera kwa kubura gutekereza kuri birasa naho bisubiza mu rundi rwego icyo kibazo w'umuntu wavuga ati ariko aho mwibuka yuko ibibazo tubaka no gushaka ibisubizo by'abanyarwanda ati mwega mubere muri Afurika nyamara ntiwumva se n'icyo gihugu cya nk'ibi bintu bira muri Congo ubona u Rwanda rujya gufata rujya gusahura rujya kwica abanyafurika baba muri Congo Lumumba muzi ukuntu yaharaniraga Afurika avuga ati ibyo mfite byose iyo Congo ifite byose tushobora kubishyira hamwe Afurika ikazamuka ariko icyo gihugu reba aho igihugu nk'u Rwanda kibagiwe yuko cyari igihugu cy'abanyafurika cy'abirabura nacyo kirimo gukora ibintu gitumwe na matsi ibihugu kugira ngo basenye Congo basenye na Afurika nyamara unarebye na neza kikaba nari ikindi gisubizo kuri icyo kibazo umugani mwari twari twatangiye imbere u Rwanda ibibazo by'abanyarwanda ubishyize muri Afurika rusange ariko kuri Afurika ishaka kwibuhura ibibazo byacu kuri 90% tugiye hamwe nk'uko twebwe mwishakwe tubivuga turavuga duti turashaka mu ntangiriro za mbere kuzaba igihugu kimwe n'ibihugu byose byo muri Afurika y'Iburasirazuba nyirebera bya Tanzania za Kenya za Uganda muri Sudani y'Epfo Burundi na Congo tugize amahirwe nayo ikinjiramo ikaba iyo ntangiriro yo kubaka Afurika. Urumva rero abantu bavuga bati ibintu murimo ubanza muri ku ruhande nyamara turimo kubizinga kugira ngo twerekane yuko mu bibazo mu bisubizo abanyarwanda dufite ubu ngubu kongera guharanira ubunyafurika kongera guharanira kw'abirabura beguka rwose bakibohora abanyarwanda natwe tuzabiboneramo ibisubizo. Naho wenda nagira ngo mbe mpagaze murakoze.
Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Ndagira ngo Blaise nicyo ribera noneho ufata ijambo mu by'ukuri ibi biganiro ni wowe wabikozeho n'ubushakashatsi cyane ku buryo nkwiseguyeho kuri natinze kuguha ijambo nyine kugira ngo udusobanure mu by'ukuri icyo waduteguriye cy'uyu munsi ijambo ni rya Blaise nicyo ribera.
Urakoze cyane. Nta kibazo kirimo rwose kuko turuzuzanye neza cyane urebye nibyo nari nateguye kuvuga byinshi rwose Nkiko yabivuze icyo nakora wenda wenda kubigarukaho gatoya ngenda tugenda twuzuzanya naho ubundi rwose nta kibazo kuri ako kabazo arangirijeho ku kibazo wari umubajije akantu nashaka kongeraho nuko mbere yuko mvuga nyine ku ishingwa rya Oiwa kandi ukanasanga ko mu by'ukuri iri shingwa rya Oiwa riri muri icyo gisubizo ririmo kugaruka ku isoko icyo nshaka kuvuga nuko igisubizo kiri mu mateka maremare ya Afurika nyine y'abirabura abatwumva bumve kandi bamenye yuko bwa mbere na mbere abantu bashyiraho uburyo bwo kwiyobora bashinga leta n'abirabura babikoze byabaye muri Afurika iki gihe kandi babikora bashinga ishyirahamwe ry'ibihugu byinshi federation leta zunze ubumwe byakorewe hehe bwa mbere na mbere byakorewe muri Egypte mu Misiri y'uyu munsi yari igizwe n'ibihugu 42 babyita mu Abagiriki babyise nome le nome urumva izo za nome mbese zari nka za province
turi muri imyaka ngubwo ubwo turi muhe myaka
ubwo mbese turi mu ntangiriro rwose ya yishingwa ya empire ya Egypte no kuvuga ibihumbi 4 mbere ya Yesu
yego
urumva turi mu bihumbi 4 mbere ya Yesu nuvuga ngo kugeza uyu munsi turi mu bihumbi 6500 icyo gihe rero igihe cyose Afurika nyine yari leta yunze ubumwe nta yari indahangarwa ariko ubwo ni nabwo nyine n'abanyamahanga batangiye kuyitera kugira ngo basenye ubwo bumwe basenye ibyo bihugu kugira ngo babone uko bigarurira Afrika. Kugira ngo Egypte abazungu n'abarabu bayigarurire nk'uko bayituyemo uyu munsi, byabatwaye imyaka irenga 4,500. Urumva. Nyuma ya Egypte haje Empire du Ghana. Empire du Ghana nayo mbese urebye yari igizwe na karere kose tubona nyine karimo za Ghana y'ubu ngubu, za Mali, za Senegal, za Maroc, za Tunisie, donc kara karere kanini cyane. Iyo empire, iyo bavuga empire no kuvuga ngo na karere kagizwe n'ibihugu byinshi binyuranye bikoze igihugu kimwe. Iyo empire digana yaratewe n'abarabu n'abazungu barayisenya. Isimburwa nande? Isimburwa na Empire du Mali. Nayo imara igihe kirekire, nayo iterwa n'abirabura n'abazungu barayisenya. Hanyuma hazaho urumva uko Afrika yagendaga iterwa nabo banyamahanga, ni nako nyine ubushobozi bwo kwiyubaka bwagendaga bugabanuka. None nizo za empire zikagenda zibaho zigenda ziba ntoyi. Nuko nyine hagiye habaho
nagira ngo cyo mu ijambo gatoya kugira ngo badukurikira mbese bashobore gusobanukirwa izo za mbese ibyo bihugu mpuza bihugu byari biriho kiriya gihe twavuze mu Misiri mu myaka 400 mbere ya Yesu Kristo, tuvuga nyine muri Ghana, tuvuga muri Mali. Biriya ukuntu byagiye bikorwa si nk'uko mu Rwanda, Urwanda rwagiye rukura rukava za Gasabo rukagenda rukagera mu Nduga no mu Kinyaga n'ahandi. Ntabwo ari biriya byaterwaga n'uko hari intambara, none izo ntambara uko bagenda batsinda nyine barushije abandi imbaraga babatsinda bakabomeka igihugu bari bafite, si uko byari bimeze, cyangwa hari ubwumvikane bwabaye hagati y'ibyo bihugu kugira ngo bakore ubwo bumwe?
Oya, ntabwo ubundi intambara zadutse hagati y'abirabura, aho abirabura bagiranye contact baje guhura nizo mbaraga zivuye hanze cyane cyane z'abarabu n'abirabura. Naho ubundi mbere yuko aba imico y'abarabu n'abazungu yinjira muri Afrika, uko byagendaga nuko ubundi muri Afrika ukuntu Afrika yubatse nibyo bita mu mibare mode fractal. Urabona umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo barabyara abana, noneho abahungu bakubaka hafi aho ngaho. Uko abo bahungu bagenda biyongera, umuryango wiyongera ukazaba munini, kugeza naho noneho akagari bari batuyemo wenda katakibahagije, noneho ba bahungu bakimukira bakarenga imbibi bakajya gushinga akandi kagari hakurya aho ngaho, bagahana imbibi bigakomeza gutyo. Urumva? Kandi ubwo noneho ari nako habaho nyine na n'umutware w'umuryango, hejuru y'umutware w'umuryango hakazaza umutware w'akagari, hejuru y'umutware w'akagari hakazaza umutware nabyitangukira mu Kinyarwanda biraguye umutware w'ubwoko, ibintu nk'ibyo. Abo bantu rero urumva iyo babaga bamaze gukora intara ndende kugira ngo nyine babashe kuyobora iyo miryango yabo yagutse cyane, ndetse benshi batakimenyana, ndetse muri iyo miryango ubwayo nayo haragiye havukamo ibyo twakwita mu Gifaransa za sous-groupe, za sous-ethnie, ibintu nk'ibyo. Abo bantu rero kubera ko urumva buri muryango wagutse wabaga ufite umwami wawo, abo bami b'imiryango barahuraga bakitoramo umwami w'abami. Urumva? No kuvuga ngo kugiza rwose vuba hangaha niko byari bimeze muri Ethiopia, niko byari bimeze no mu bindi bihugu nk'izi zantu za nyine za Ghana, za Cote d'Ivoire, za ariko urumva ntago iki gihe turaza Cote d'Ivoire zitwaga za Asini, zari zifite andi mazina, nuko byari bimeze. Urabona rero igihe u Rwanda rwiremeye ni igihe abarabu bari bamaze deja ibinyejana birenga 78 barasasakaye muri Afrika, barateye Abanyafurika, bamwe mu Banyafurika ari n'ababahunze nyine mu bavuye mu ntuza mu muri za Ethiopia bamanuka babahunga, noneho nabo kugira ngo nyine bagire aho baba espace de vie, nabo bikaba ngombwa ko batera intambara kubo bahasanze kubera iyo mico bari baratoye. Nuvuga rero ngo mbere yuko abo bantu baza gutera imico mibi muri Afrika, ubundi ni abatware b'imiryango, ni abami b'imiryango bahuraga noneho bagatora umwami w'abami. Byumvikana ko umuryango umwe nyine washoboraga kuba wa ufite akarere gakubye n'u Rwanda inshuro 10. Dufashe nk'urugero, dufashe wenda nk'igihugu cy'ababanda, ni ukuvuga ngo ababanda ni umuryango. Murabona akarere bategekaga uko bagendaga babyara biyongera, bashoboraga no kuba bazasaguka ako karere kabo bakazagera no muri za Zaire, no muri za Tanzania. Urumva? Ubwo abaturanyi babo nabo babagesera wenda, urumva nabo ni umuryango, umuryango w'abagesera nawo ukagenda waguka ibintu nk'ibyo. Kandi abo bantu nabo bose baragiye bashingira n'abafitanye amasano. Kugeza igihe rero kizagera kugira ngo mbese birinde yuko hagati yabo hazazamo ibintu za conflict, ibintu by'intambara n'ibiki, bose baterana bakitoramo umwami w'abami ugomba kubayobora. Nuko byari bimeze. Nuko rero byari bimeze muri za Mali, muri zo za empire za Mali, za empire du Ghana, za empire de za Kenem na Borno, ni muri hariya muri za Chad na Cameroon. Nuko byari bimeze muri vuba hangaha cyane ejo bundi kwa Chaka, Chaka murazi ko yavukaga muri muka groupe gato ya kubwoko bitaga Nguni, kuburyo ndetse yaje no guhindura izina ry'ubwoko. Aravuga ati Nguni ntabwo ari ibintu bidukwiriye, twebwe turi abazuru. Ni ukuvuga ngo twebwe turi abantu bavuye mu ijuru kugira ngo dutsinde aba banyamahanga baje kudutera. Ateranya amoko yose yari afitanye amasano nabo ba Nguni, bakora igisirikare cyo kurwanya abazungu. Ubundi nuko nguko ibihugu by'Abanyafurika byagiye byiyubaka. Urumva? Nibyo rero abazungu n'abarabu baje barwanya basenya kugeza uyu munsi nyine badushwanyaguje bikarangira, ku buryo nyine politike yabo niyo gukomeza kudusenya, ku buryo badashobora gutuma na rimwe twongera kwisunganya kugira ngo twongere kubona ingufu. Kuko igihe cyose Afrika abirabura bari bisunganyije, barakoze ibyo bihugu bigari cyane, izo za empire nini cyane, nta gihugu na kimwe cyashoboraga kubahangara, babaga bakomeye. Ni ukuvuga rero ngo niyo mpamvu banagiye nyine bashyira ingufu zikomeye cyane mu kurwanya gushyiraho nyine iyi Oyiwa. Nubwo ubona ko ubushake bw'Abanyafurika kwari ukugaruka kuri iyo soko yo kongera kwiyubakamo ubwo bumwe n'ibyo bihugu bikomeye, ariko nyine abanzi bacu nabo ntabwo basinziriye, icyo bagamije ni ukudusenya nyine kugira ngo tutabigeraho. Sinzi niba nabasubije ikibazo.
Urakoze cyane. Reka dukomereze ku muryango w'ubumwe bwa Afurika. Igisubizo numva gisobanutse bihagije. Urakoze.
Yee, ubwo rero nyine birumvikana ko umuryango w'umwe bwa Afrika waje mbese ari igisubizo cyo kongera kwiyubaka kubera ko abatangiye iyi nkundura nkuko twabibonye duhereye nyine mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 bari aba Sylvester Williams ba Dubois ikintu bose bari barabonye nuko nyine kuba twaracagaguritsemo ibice kugeza naho nyine abanzi bacu baze bakajya baze bakatwifatira bakatujomunjoramo abo bishakiye bakijyanira hirya no hino ni ukuvuga ngo twari twarabaye nk'imehe basanga igisubizo nyine ari uko twongera kubaka ubumwe bwacu byatwaye igihe kirekire cyane twabonye ko hagiye hakurwa imihuro kugira ngo babiganireho kugeza nyine noneho bigezweho kuri iriya tariki ya 25 z'ukwa gatanu yezu kwa gatanu 63 aho Oyiwa yubatswe ariko mu by'ukuri nk'uko twabibonye byabaye urugendo rurerure cyane hagiye hashyirwamo ibihato byinshi cyane kugira ngo bigerweho nuko abanzi bacu n'ubundi nta kubatagize kugira ngo mbese uyu muryango utubakwa bakora ku buryo ngo nubakwa mbese utazubakwa nk'uko abanyafurika abirabura ubwabo ababitekereje ubwabo bigerwaho nk'uko babyifuzaga ndetse mu hafi y'amavuka yawo wavutse mu bibazo twabonye ko Kongo yari imaze iminsi mike amezi make yayigenze bari bamaze kwica Lumumba ubwo noneho ibihugu bya Afurika byigengaga ku isonga yabyo hari Nkuruma nyine bitekereza uko bya mbese niba bya uko byatabara Kongo ariko byaje kugaragara ko hari itsinda ryifuzaga kuba mu by'ukuri byatabara Kongo hakaba n'irindi ryo ryari ku ruhande rw'abakoloni ni ukuvuga mbese ngo byatanze ishusho ry'ukuntu wa muryango wa Afurika ugomba kuvuka mbese uzaza umeze kuko Nkuruma nabo bari bahuje ibitekerezo bifuzaga Afurika nyine nk'uko twagiye tubivuga yigenga ku buryo bwuzuye itakiri mu maboko y'abagashaka buhake n'abampatsi ibihugu ifite ubushobozi bwose bwo gukemura ibibazo byayo mu gihe abandi nk'aba ufite bwanyi bari bahanganye bo nyine bashaka kugumisha Afurika mu maboko y'abagashaka buhake ariko byumvikane ko abo ba ufite bwanyi na ba Senghoro nyine mbese bo bari ibikoresho by'abagashaka buhake bo bakoraga bazanaga ibitekerezo bahawe n'abo bagashaka buhake turaza kubona ko ntako batakoze kugira ngo iyo Oyiwa rwose itavuka muntu ko kuyibangamira hari ukuntu bagiye bishyiriraho bashatse gushyiraho indi miryango mbese ni ukuvuga ngo muri ayo muri uko kutumvikana ku murongo Afurika igomba gufata mu kwibohora ikimenyetso cya mbere cyo kwibohora kikaba cyari cyo gushyira ingufu hamwe bose bagatabara Kongo ya Lumumba ariko ntibabigereho muri ayo macakubiri rero niho haje kuvukamo ya matsinda nkiko yavuze ubundi na matsinda atatu hakunzwe kuvuga amatsinda abiri itsinda rya Casablanca n'irya Monrovia ariko hari n'itsinda rya Brazzaville en fait ni naryo rya mbere ryavutse itsinda rya Brazzaville niryo ryahuzaga ibihugu 12 byahoze ari ibikoloni bya ari za koloni za Faransa no kuvuga Congo Brazzaville Cote d'Ivoire Senegal Mauritania Haute Volta ariyo yabaye Burkina Faso y'ubu ngubu Nigeria Dahomey ariyo yabaye Benin y'ubu ngubu harimo Chad na Gabon na Ntuza na Centrafrica harimo na Cameroon harimo na Madagascar ibihugu rero byahuriye Brazzaville noneho bishinga icyo bise Union Africaine et Malgache iki kintu kikaba cyarakozwe ku busabe bw'abafaransa kandi mbese ari ukugira ngo ari uburyo bwo guca umutwe iyo oyiwa abanyafurika bari bamazemo iminsi mu biganiro bashaka gushinga muri 61 na rimwe nuvuga ngo iri tsinda rya Brazzaville ryahuye bahuye mu kwa 12 mu 60 nibwo bashinze iyi Union Africaine Malgache mu kwa 261 bongera guhura bahurira Dakar bashinga undi muryango bise OCAM ndibuka nkiga muri primaire twajyaga tubyiga ibingibi iyi OCAM yari Organisation Commune Africaine et Malgache ariko mbese aha mu 61 ba barahuye babyumvikanaho ko bazarishinga ariko mu gushingwa burundu rw'uyu muryango hari mu 65 wumve ubugome rwose bw'abantu bw'abanzi b'Afrika nuko OCAM muntuza mu migambi yayo cyangwa mu zimwe mu ngingo zayirangaga nuko ritemeraga ko hari ibindi bihugu byinjiramo kandi mbese ntabwo ryari rifite umugambi w'uko byahuza ibihugu bindi byo muri Afrika nuvuga ngo ni ibi bihugu 12 by'abakoloni ba Faransa biburimo gusa ku buryo rero kandi ibyo bihugu bikaba bidafite uburenganzira bwo kwinjira mu wundi muryango waba ubiri hejuru urumva birumvikana ko icyo nyine bari bafite mu ntuza muri mu mboni zabo nyine ni oyiwa mbese ubwo kwari ukubuza ko ibihugu by'abakoloni bya Faransa byaza kwinjira muri oyiwa cyangwa se ibihugu bindi nk'iby'abakoloni by'abongereza cyangwa by'abaportugais byaza kwinjira muri muryango wa OCAM ni ukuvuga ngo bwari uburyo nyine bwo gusenya oyiwa itaranavuka ayandi matsinda rero ni iriya tsinda rya Casablanca nkiko yarivuzeho ntabwo narigarukaho na ririya tsinda rya ntuza rya Monrovia naryo ndumva ntarigarukaho
nagira ngo nkubaze bwangu OCAM amaherezo yayo yaje kuba yayo
byarashishwa
yageze heraseswa yasejwe mu ihe myaka
yagezweho irashesha urumva nge nta nubwo nkibuka n'umwaka yaba icyo nibuka nuko nkiri umwana tukiri muri za primaire twarabyigaga twabifataga mu mutwe ziriya za organizations zari ziriho nyine ariko sinzi igihe yigeze yahagarariye ibyo byose ntabwo igikora
ndumva n'u Rwanda rwari muri OCAM niba
ni bari irimo kubera ko
hari n'iminsi mikuru hari n'umunsi mukuru wo kuyizihiza
ndumva hari n'imishinga yari ifite mu Rwanda nka ririya shuri rya statistique
ry'imburabuturo
ndumva ariyo yari umushinga waryo me urumva ko ibyo byose byarahagaze icyo navuga ku ntuza kuri iriya ntuza kuri iriya tsinda rya Monrovia nuko en fait iri yatsinda rya Monrovia ryaje kumira ryatsinda rya Brazzaville niyo mpamvu itsinda rya Brazzaville ritajya rivugwa nibyo ryaje kurimira mbese riba mbese nk'ikintu iri yatsinda rya Brazzaville ryagukiyemo nuko birarimira icyo navuga kuri iriya tsinda rya Casablanca tuzi ko nyine ryo ryari rishyigikiye plus ou moins ibitekerezo bya Nkrumah nuko ryo ryashyizeho icyo bise komite politique yagombaga guhuza abakuru b'ibihugu igashyiraho komite y'ubukungu yagombaga guhuza ba ministre b'ubukungu nyine komite y'umuco yagombaga guhuza ba ministre b'umuco na za siporo ndetse ikanemeza ubuyobozi bw'ikirenga bw'ingabo bwagombaga guhuza abagabo b'ingabo za buri gihugu urumva ko yari mu murongo rwose wa Nkrumah nkuko yabyifuzaga nubwo batigeze bagira baca basimbuka umurongo ngo bemeze ko ya bashyiraho leta imwe baje no gushyiraho amasezerano abuza ibihugu bihuriye nyine muri ririya tsinda rya Casablanca yuko byagirana amasezerano n'ibihugu ya gisirikare n'ibihugu by'amahanga cyane cyane ibihugu nyine byabakoronije ikindi nuko ririya tsinda rya Casablanca byashyize umurwa warwo mukuru i Bamako muri Mali ikaba nyine byari biyo muri Mali yari iyobowe icyo gihe na Modibo Keita ku itsinda rya Monrovia ikindi nakongeraho nuko aho nyine bigaragara ko yari igamije nyine gusenya ubumwe bwa Afurika butaranavuka nuko muntuza bimwe mu myanzuro byafashe harimo kutivanga mu bibazo by'ibindi bihugu nubwo ngo nta gihugu kigomba kwivanga mu bibazo by'ikindi gihugu cyaba cy'abaturanyi ibintu nk'ibyo harimo kudakora ku mbibi zashyizweho n'abakoloni donc byumvikana ko ahangaha byari gushyira mu bikorwa ubushake bw'abakoloni kuko birumvikana urumva mu nko kuri ingingo kugira ngo bumvikane neza ku bantu batwumva nuko bagerageza kubushaka za information ku byitwaga pacte colonial ndumva twarigeze kubivugaho ubushize pacte colonial nibura ifite ingingo eshatu z'ingenzi ari uko iya mbere ibihugu by'abakoloni bidafite umukoloni imwe ntabwo bigomba guhahirana urumva ni ukuvuga ngo u Rwanda na Tanzania ntibishobora guhahirana na Uganda ntibishobora guhahirana kuko bidafite umukoloni imwe umukoloni umwe nuva ngo ntibigomba no kugira ikintu kibihuza nta mihanda ntaki ntaho bigomba guhurira icya kabiri nuko ibihugu by'ibikoroni nyine nta kintu bigomba kuba bya nta ruganda bigomba kugira iwabyo nta ibihacukurirwa nk'amabuye y'agaciro mbese nta transformation igomba gukorerwa muri ibyo bihugu ibyo byejeje byose umusaruro wabyo wose ugomba koherezwa kwa bagashaka buhake ukaba ariho uhindurirwa ukazagaruka warahinduwe ugurishwa mu bihugu bya koloni icya gatatu akaba ari uko mu ibihugu byakoronijwe ntantu hagati yabyo nta mu gihugu ubwacyo cyakoronijwe nta kintu na kimwe kigomba kuhakorerwa uretse gusa utuntu tw'ubukorikori bw'ibanze nko kuboha udutaro nko kuboha inkoko ariko ibindi byose bishyira mu ntuza mu bikorwa ibintu bya tekinoloji by'ikoranabuhanga bihambaye ntago bigomba kuhakorerwa ibyo ni bimwe mu byarangaga iyo pacte colonial urumva rero kudakora ku mbibi zashyizweho n'abakoloni kwari ukugira ngo nyine ibyo bihugu bimaze byitwa ko bimaze kwigenga bitibwira ko noneho bibonye n'uburenganzira bwo kuba byahahirana byagirana amasezerano anyuranye n'ibindi ikindi kandi ririya tsinda rya Monrovia ryemeje ni uko ibihugu bigize ririya tsinda bigomba bigomba kuva mu murongo mbese w'abifuza kubaka ubumwe bw'Afurika urumva ko ibyo bintu byose ni ibintu bya mbese byinjiraga mu ntego za bagashaka buhake cyane cyane abafaransa byumvikana ko ibyo byose mbese yari umushinga wa bagashaka buhake bashyizeho kugira ngo babuze gushinga umuryango wa Afurika ushingiye mu by'ukuri ku Banyafurika ku bushake bw'Abanyafurika nk'uko bankuruma nyine bari babyifuje ni naho rero dusanga ko mu by'ukuri nubwo iyo UIA yaje gushingwa yashinzwe ariko ntaho ihuriye mbese ni n'ibyifuzo n'intego Abanyafurika bari bafite zo gushyira hamwe kuko dusanga ko ishingwa kuri ya tariki ya 25 z'ukwa gatanu 1965 n'abakuru b'ibihugu gusa na za guverinoma babishyizeho umukono ariko mu by'ukuri nta bantu bahagarariye amashyirahamwe amasendika ama za kiliziya n'aba amayobokamana anyuranye bari bahari nta n'umwe wari uhari numva ngo cyari ikintu gisa n'ishyirahamwe ry'abo bategetsi gusa bashyizeho umukono hagati yabo ariko bitareba rubanda ku buryo rero ibyo byanaranjaga sinzi ukuntu navuga mu Kinyarwanda bamwe mu bayobozi ba Afurika batifuzaga kuba hari icyo barekura ku birebana n'ubushobozi bafite mu bihugu byabo n'ubutegetsi bafite mu bihugu byabo kubera ko birumvikana ko mu kubaka Afurika yunze ubumwe igihugu kimwe hari icyo buri gihugu cyagombaga gutakaza kugira ngo ibyo byose buri wese yatakaje bishyirwe hamwe bibe ari byo byubaka bwa bumwe nyine hari benshi rero bari bamaze kuryoherwa n'ubutegetsi batashoboraga kuba bumva ko hari icyo batakaza muri za atiribi zabo ku buryo rero gushyira umukono kuri ayo masezerano yaracagase cyangwa se yari umuntu yanavuga ko yari arimo n'ubusa byatumaga mbese bashobora kugenda birata ko nabo bari mu bubatse ubumwe bw'Afurika ariko mu by'ukuri ubumwe bw'Afurika butagifite ireme nk'iryo abarwanashyaka b'ubumwe banyakuri nka Nkuruma bifuzaga kugeraho. Ndumva nasoreza aho ngaho, sinzi niba hari ikibazo kitumvikanye umuntu yasubiza.
Urakoze cyane Bwana Blaise Nicyo Rivera kuri ibyo bisobanuro. Ese yende ikibazo cya mbere nabaza mbere y'uko Dr. Nkiko Nsengimana afata ijambo, ndagira ngo mbaze biriya bya ishingwa rya OIWA, ni ibihugu bingahe nyine byayishinze icyo gihe itangira? Icya kabiri, ese byari bimeze nka kudeta bari bakoreye ba bandi bashaka ko habaho ikintu cy'uko ibihugu byishyira hamwe bikaba nk'igihugu kimwe? Ntabwo aho hantu nahasobanukiwe neza mu by'ukuri niba byari ibintu bimeze nka kudeta cyangwa bari ikintu bumvikanyeho bakavuga bati bya bindi tubireke twihitiremo ishyirahamwe ry'abaperezida.
Oya, mu by'ukuri nta kudeta yabayeho. Habayeho ibiganiro umuntu yavuga rwose demokratike, ariko nyine nyuma y'ibyo biganiro hari ababirwanya, hari abakora ku buryo babisopanya kugira ngo bibe ibintu by'urusupusupu. Nko muri 62 muri Nigeria iragose habaye muri urwo rwego nyine rwo gushaka kubaka ubumwe bw'Afurika bushingiye kuri Rwanda, habaye inama y'ibihugu byose byigenga by'Afurika icyo gihe. Byumvikana ko nyine na Ethiopia yabijemo ndetse na ya matsinda ya za Casablanca nayo yari yabijemo, na ya matsinda ya za Monrovia yari yabijemo. Muri iyo nama niho mbese Ethiopia yakoze ikintu cya lobbying cyo kugira ngo ibyo bihugu byigenga bya Afurika bizaze gushyiraho OIWA nyine ya Addis Ababa. Urumva turi mu gihe muri icyo gihe nyine cyo gushaka gushyiraho uwo muryango. Buri wese aragerageza kugira initiative, aragerageza kugira ibitekerezo ageza ku bandi kugira ngo iyo ntego igerweho. Twabonye ko umwe kubitiro ku rwego rwa Afurika ni Nkuruma wari uri ku isonga, ariko twabonye nanone ko hari ukuntu abantu bagiye bamunga ibitekerezo bya Nkuruma binyuze muri ya matsinda twabonye. Ubwo harimo nyine nibyo twakwita lutte d'influence. Buri gihugu kirashaka ko ibyazaba byose muri urwo rwego aricyo byitirirwa. Ubwo rero muri iyo nama nyine Ethiopia yakoze ibintu bya lobbying cyane cyane ku ruhande rwa Sekuture, bamwumvisha ko yaza muri iyo nama. Sekuture arabyemera, abyemeye rero mbese bituma Abanyetiyopiya bumva ko lobbying yabo ishobora kugera kure. Nibwo begereye n'abandi bose bari bari aho bagenda babibumvisha ndetse begerana Nkuruma. Nubwo Nkuruma nkuko navuga mu kanya urumva harimo ibintu bya lutte d'influence, Nkuruma atangira abanza kubyangira ariko aza kubyemera kubera ko yaje gusanga atagiye yakwisanga wenyine n'umushinga we. Nuko arabyemera nawe aza kujyayo. Numva ngo Ethiopia twavuga ngo yashimuse umushinga wa Nkuruma, ariko mbese ubwo tubivuze gutyo twaba tubivuze nabi. Nuvuga ngo Nkuruma dutumenyereye yaratangiye gucika intege kuko wenda ntabwo twabibonye byose muri detaye hari izindi nama zagiye ziba hari zabereye nka za Kairo aho nka Nkuruma rwose bantu zaba basengoro bamukwennye bavuga ko arimo kugurisha umushinga we nk'inzoga ibishye aho banyerere nyerere ubwe rwose yabwiye Nkuruma amaso ku maso amubwira ati nta muntu n'umwe wifuza rwose gushyingiranwa nawe mu mushinga wawe ibintu nk'ibyo urumva yaratangiye gucika intege mbese Ethiopia iboneraho kugira ngo ifate uwo mushinga iwukomeze ku buryo n'abantu bateguye iriya charite n'abaminisitire n'umuminisitire w'ububanyi n'amahanga wantuza wa Ethiopia sinkibuka uko yitwa n'uwari ubereye Ethiopia ambasaderi Muroni nibo bateguye iriya charite cyane cyane ko ari nabo bari bafite nyine ubunararibonye urumva ko turibuka ko Ethiopia yari n'igihugu kitigeze gikoronizwa ni kimwe mu bihugu byashinze iri ryashyirahamwe Société des Nations byasimbuwe na ONU ni ukuvuga ko ni igihugu cyari kimenyereye ibi bintu nyine by'ububanyi n'amahanga ku buryo rero abateguye iriya charte de l'ONU n'abanyetiyopiya bafashijwe n'abandi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibindi bihugu by'Afurika birumvikana ariko abanyetiyopiya nyine nibo bari ku isonga nibo bari bafite ubutware kuri uwo mushinga ku buryo rero abashinze ibihugu byashinze ONU OIWA nako ni ibihugu byigenga byose bya Afurika muri icyo gihe ukuyemo Afurika y'Epfo birumvikana sinzi niba nabashubije igisubizo ikibazo nako wari ubajije urakoze
ya urakoze cyane ndumva wansubije neza nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana akunganire kandi tugane ku musozo
urakoze cyane nagira ngo mwavuze ibintu bya Okamu ndagira ngo me gatoya Okamu yahagaze muri 85 niho yasheshwe icyo nashakaga kuvuga ngira ngo nunganire nicyo ribera mu kujyaho kwa kumwe bwa Afurika avuga uruhare rwa Ethiopia n'ibindi urebye ntabwo Ethiopia yashimuse Ethiopia yabonye aho ibintu byaganaga yabonaga yuko uko bikomeza guhuta bagashaka buhake abazungu nyine bazakora ku buryo n'igitekerezo nk'uko mwahoze muvuga nyine ibyo bya Union Afrique Margashe ko nibikomeza gutyo n'uwo mushinga w'umwe bwa Afurika nyine ntaho uzagera kuko babonaga imbaraga ibyo bihugu birimo kubishyiramo ari nyinshi cyane nk'uko maze kubivuga byagaragaraga yuko Nkuruma barimo kumugenda bamushyira ku ruhande urabona igihe Sekou Touré yaramuvuyeho na Modibo Keita wabonaga yuko isenyuka nyimye igitekerezo cya Afurika gishyize hamwe kigenda gishira uruhare rero Ethiopia yagizemo koko kubera uburambe bwayo mu mateka y'isi nuko yarebye iti reka turebe uburyo twagira icyo dukizamo mu nama rero yabaye wahoze ubaza ikibazo harimo ibihugu bingahe harimo ibihugu 30 nibyo byaje kuri 20 nama yabaye mu kwa gatanu mukwa gatanu mu 1963 ya oyiwa ya mbere urebye rero nkuko mugenzi wacu nicyo rebera yivuze ya nama ya Lagos yabaye mu 1962 uruhare rwa Ethiopia rwabaye rwo kugira ngo barebe nangwa ko hari akantu abantu muri groupe ya Moronvia na groupe ya Casablanca bashobora guhuriraho baza rero kumvikana ku kantu ko ntibishoboka ko Afurika igana nk'igihugu kimwe ntibishoboka yuko babona ko Afurika igenda ishyiraho ibihugu nakwita nka Etats-Unis za Afurika za Etat Federal we rero Ethiopia ikintu yashoye nuko bavuga bati okay dushyire ikintu hamwe gisa n'igizihuza ibyo bihugu byose bya Afurika noneho ariko nyine nk'icyo umuntu yakwita confederation y'ibihugu byigenga biri hamwe ariko biri hamwe byubahana koko kuri cyose ko kigenga bishyira imbere ko bose bangana yuko kandi tugomba kugenda duharanira demokarasi n'igihugu kigendera kuri leta ako kantu basa naho bakumvikaniraho ati aho ngaho byafata kugira ngo babone nyine uburyo bashobora kwikura muri uko gashaka buhake noneho barongera bongeramo kandi nyine yuko Afurika igomba kujya hamwe kugira ngo irwanye bagashaka buhake irwanye ubukoloni cyane cyane uko uwo muryango ugiye gushingwa rwose ubona ingamba z'uko ugomba kubohora Afurika ni ukubashyizeho nyine ya muvuma yo kubohora Afurika yiswe Comité de Libération de l'Afrique yari ifite icyicaro muri Tanzania muri Dar es Salaam mu 1963 byumvikana uko wahoze ubivuga nibyo koko Nkuruma ntabwo yakunze kubigenderamo we yagiye afasha ibyo bihugu ukwe kandi yashyizemo uburyo bwinshi kurusha ibihugu byinshi we ntabwo inkunga yanyuraga muri uyu wawe yayitangaga ako kanya icyo kintu rero Ethiopia kugira ngo ushyiraho kantu abantu bumvikane kwishyira hamwe nk'ibihugu biri hamwe byemera yuko hagomba yuko Afurika yibohora bagashaka buhake bemera yuko Afurika noneho yemeza koko bemeza ko bafite koko umuco bahuriyeho bose hamwe yuko byose bizagenda biba intambwe buhoro 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 utwo tuntu n'utuntu ubona twa bashoboye guha abantu bo muri groupe ya Casablanca kugira ngo bemere kujya hamwe n'abandi ubwo rero nyine nuko baje kumvikana bya bindi byabaye byo kwishyira hamwe kw'abirabura rero byasaye nk'ibihinduka biba mbese nko kwishyira hamwe kw'abari mu gikoloni baba birabura bataba birabura bashaka kuva mu gikoloni noneho rero muri groupe nyine ya Moronvia nyine urebye nibo bari bafite nibo babonye byinshi nk'icyo kibazo yuko hari ibibazo wagiye uvuga kutivanga mu bibazo bya buri gihugu kureba uburyo hagati y'ibihugu bigize oyiwa nyine byashaka uburyo byafatanya kubaha ubwigenge ndubyo yavuze no kutavogerwa gukemura ibibazo mu mishyikirano n'amahoro no kurwanya nyine abashaka guhungabanya bose ibyo bitakaza activity subversive iyo rero niho ubona yuko oyiwa nyine ijyaho 63 nicyo aba Ethiopia cyane cyane yashatse yanashoboye kugira ngo bidasenyuka bidasenyuka burundu. Noneho rero Afrika ubumwe bwa Afrika bwubakwa uko nguko. Biracyari rero kure naho yagiyeho nyuma hakajyaho Union Africaine, ibintu biracyari kure kuko kugeza ubu ibintu bagenda bashyira hamwe ni ibintu navuga technique. Ariko ibintu byo kuvuga twitekerereze nk'igihugu nk'igihugu kimwe cyangwa nk'ibihugu byinshi bibyaye igihugu kimwe bimeze nka Leta Zunze Amerika n'ibindi n'ibindi. Ubwo aho ngaho haracyari kure, ntago aho hantu bashoboye kuhajya. Mbese wa mugani nk'uko byavuzwe ibyo aho niho ntege nke mu kwiterura kwa Afurika kwa OUA yaje kuba Union Africaine. Naho ngaho ni aho mwiteruriro na n'ubu bigenda bigitera ikibazo. Mwabonye ko nyine na Union Africaine nk'uko biriho ubungubu Abanyaburaya nibo bayitangamo amafaranga menshi kurusha Abanyafurika. Nuko rero umwana yateruwe yabyutse ateruwe afashwe na n'ubu biracyamurimo. Nitwe tunagira ngo nyine nanse no kunganira nerekana yuko urebye OUA ijyaho n'ikintu wakwita compromis kumvikana bitewe n'imbaraga za buri wese bararemarema bashyiraho ikintu nk'icyo. Biva mu magambo makeya nabangarukiyeho ngaho. Murakoze.
Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Ndagira ngo nsubire kwa Blaise Nicyo Rivera afata ijambo anasoza kino kiganiro.
Murakoze. Nk'uko Nkiko amaze kubivuga, mu by'ukuri rero uyu muryango w'ubumwe bwa Afurika OUA nyine wabaye nk'umwana wapfiriye mu iterura. Kuko mu by'ukuri nta kintu wahinduye ku buzima bw'Abanyafurika ugereranyije nk'urugero ugereranyije na Union Européenne. Kuva Union Européenne yashingwa hari ibintu byinshi byakozwe byagiye bihindura byinshi ku buzima bw'Abanyaburayi, ku buzima bw'abaturage bagize ibihugu biri muri Union Européenne ku nzego zose. Kubera ko hari ingamba zagiye zifatwa, izo ngamba zigashyirwa mu bikorwa kandi rwose zikagira impinduka ku buryo bugaragara. OUA yashyizweho ariko nta kintu na kimwe yahinduriyeho, ndetse sinzi n'abaturage baba bakibuka no mu gihe yari iriho, sinzi abaturage bari bazi ko ibaho naho iba n'ibyikora. Sinzi niba ari byo bigaragaza nyine ko mu by'ukuri kari agatsiko k'abayobozi b'ibihugu bahuriramo bakarata za kostimu zabo za bubu zabo, ubundi bakanywa bakarya bakishimisha bagataha iwabo. Mu by'ukuri OUA yarashinzwe, ariko ntabwo ikintu twabonamo nibura nk'ibintu bibiri nuko bitabujije yuko bya bihugu bigize buri gihugu gikomeza kuba nyamwigenda byakomeje kwikorera nk'uko byari bisanzwe. Ari naho nyine nka Nkuruma muri rwa rwego iriya komite ya Liberation ubundi yagombaga guhuriza hamwe uburyo n'amikoro kugira ngo bafashe ibihugu byari bikiri mu bukoloni kwigobotora ingoma ya Gashaka Buhake na Mpatsibihugu. Ariko mu by'ukuri ntabwo yigeze abinyuzamo. Kubera iki? Kubera ko yasanze n'abandi batabikora mu byukuri nta muntu numwe washyiragamo za cotisation kandi urumva logiquement nuko iyo komite yagombaga kuba ifite n'ingabo zayo nyamara bari barabyanze gushyiraho umutwe uhuriweho n'ibihugu byose w'ingabo nta n'umwe warigeze abikora we rero ahitamo kwinyurira ku ruhande akajya yifashiriza abaje gufata kumusaba ibikorwa n'ibindi bihugu byose rero byabaga bifite ibibazo byabyo byagiye bikemura ibibazo byabyo uko bibyumva akenshi bikisunga gashakabuhake bigasubira kwa gashakabuhake kwa wa mukoroni kujya kumufasha kujya gusaba ubufasha ku bibazo akenshi wa mukoroni yamuteje kugira ngo yumve ko akimukeneye ibintu nk'ibyo ikindi nuko mbese ntuza intego za uywa nk'uko twabibonye nta kuntu abanzi b'Afurika bafatanyije n'abanyafurika haba Ufetbany ba Senghor ba wari perezida wa Gabon n'uwari perezida wa Cameroon nubwo badakunzwe kuvuga cyane ntako batakoze kugira ngo ibitekerezo mu by'ukuri byari revolutionnaire rwose bya Kwame Nkrumah biburizwamo rwose bitagirwaho na gatoya ko mu by'ukuri Nkrumah haba mu nyandiko ze haba muri za discours ze haba mu bikorwa bye yakoze yagaragaje nta kintu atakoze buri munsi kugira ngo agerageze kwegeranya ibyo bihugu byose bya Afurika nibura ibyigengaga icyo gihe kugira ngo byishyire hamwe bihuze ingufu noneho bifashe n'ibindi bikiri mu bucakara bw'ubukoloni ku kwibohora ariko mu by'ukuri ntabwo abandi bamukurikiye wenda kubera ibibazo by'ishyari cyangwa se byo kwiyemera no kwikunda bamukeka ko wenda ashaka kubafataho ubutware ubwo wenda buri wese yibwira ati kuki atari jyewe wafata umwanya we ibintu nk'ibyo ku buryo rero inzozi ze zarapfubye iki kintu cya uywa ikintu kigarasha kigishuguri harya niko babyita bya bishyimbo usanga imbere bitarimo
ibihuhwe
nuvuga ngo cya uywa cyashinzwe cyabaye ikintu kigihuhwe kirimo ubusa ku buryo na sekretariya jenerali nta mikoro yari ifite yatuma igera ku nshingano zayo yabeshwagaho n'imfashanyo ziturutse hanze ku buryo na ntuze na Union Africaine y'ubu ngubu nayo mbese yarazwe ubwo bushobozi bukeya n'ubu nayo nta kintu ishobora kugeraho nta idafashijwe n'abo bantu bo hanze ubwo wenda tuzabibireba ubutaha icyo narangirizaho nuko ndumva twari twarabibonye ko Nkrumah igihe cyose ari ku butegetsi yararwanye rwose kugira ngo agere ku mbese yari intambara y'ubuzima bwe bwose nicyo cyamuviriyemo rero gukorerwa kudeta baramutembagaza aho bamuvaniye ku butegetsi rero bivugwa ko mu bagerageje mbese gukomeza ibyo yari yatangije nubwo batari barumvikanye neza wenda kubera ibibazo byo kwikunda bya ego ni Nyerere nigeze kuvuga ko hari aho ndumva ari Kairo rwose yamubwiye amaso ku yanda avuga ati nta muntu n'umwe wifuza rwose ku kwifatanya nawe mu mishinga yawe yo kubaka Afrika nubwo nawe yabyemeraga Nyerere nawe yemeraga umushinga wa Afrika umushinga wo kubaka Afrika leta yunze ubumwe ya Afrika ariko we yifuzaga yuko biba binyura mu ntuze muri za organisation regionale mu mashyirahamwe y'intara eshanu ni ukuvuga ngo uburengerazuba amajyepfo uburasirazuba amajyaruguru n'Afurika yo hagati izo ntara zikabanza zikishyira hamwe zikanoza ubumwe bwazo noneho igihe kikazagera izo ntara uko ari eshanu nazo zikazahura noneho zikubaka intuza ubumwe bw'umugabane wose gusa Nkrumah we yaravuga ati none niba ubumwe bwo kubaka bwo mu ntara bishoboka ni kuki twagomba guta igihe mu kubaka ubumwe bw'intara aho guhita twubaka ubumwe bw'umugabane wose icyarimwe naho ngaho batumvikanagaho neza mu by'ukuri ni ukuvuga rero ngo Nkrumah aho bamutembagarije ku butegetsi mu by'ukuri Nyerere niwe wagerageje mbese ku gutera ikirenge muke agerageza gukomeza ibyo Nkrumah yari yaratangiye aribwo nyine twabonye ko tuzi ko yagerageje gufasha ziriya zantuze za ariya mashyaka yarwanyaga ubukoloni haba muri za Mozambique haba muri za Namibie haba muri za Afrique du Sud yagerageje nk'uko Nkrumah yari abikoze kwakira abarwanashyaka bose barwanyaga ingoma za bagashaka buhake na mpatsibihugu baba muri Afrika baba abirabura bo muri Amerika bari bahanganye n'irondakoko abo bose Tanzania yarabakiriye Tanzania ya Nyerere yarabakiriye ndetse bamwe nka Walter Rodney bahabona akazi barahigisha nuko ndumva aricyo umuntu yarangirizaho kuri iri shingwa rya Oyiwa itaratanze imbuto yari itegerejweho ariko n'ubundi nta kuntu izo mbuto zari kuboneka nk'uko twayobonye urebye uburyo yashinzwemo n'uburyo yagiye irwanywa mu kanya twavuze cyari gihuhwe kandi mu gihuhwe nta mbuto ziba zirimo naho narangiriza murakoze
urakoze cyane Blaise Nicyo Rivera ndayonshimira na Dr. Nkiko Nsengimana kuri iki kiganiro cyiza cyane mumaze gukora nagira ngo nibutse abatwumva ko iki kiganiro kiri kuri Radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement kikaba gifite inyito inkundura yo kwibohora kumwirabura igice cya 10 mwari kumwe na Blaise Nicyo Rivera na Dr. Nkiko Nsengimana mukaba mwakigejejweho na 6 Bell Musangamfura mu ukomerere ubwo naho ubutaha.